ndereya nkulabye okomye okuboda boda yo
checha fandi nina okukola nsobola okutegekera abatoto bange obulamu obulungi
nkitegeera bw'oyogera ku baana muwala wange akulira ku sipiidi era kati alina n'ebibuuzo bingi mu byebuuza mu mutwe gwe
ebibuuzo nga biriwa
nga yaani enkyukakyuka mu mubiri gwe etegeeza ki ani gw'ayinza okukkiririzaamu
ebibuuzo ebimu byakyama
sirina ngeri gye nyinza okubiddamu gamba ng'ekyogenda mu nsonga buli mwezi
si byangu afande
ate kati atandise okukyukamu kubanga ebiseera ebimu ndaba takyayagala nakwogera nange
oli mutuufu afande naye okimanyi ki ekiseera obe muvumu ove mu kutya otandike okwogera ne muwalawo ng'omuzadde
ekyo sikirowoozangako webala ennyondereya kamuyita kati
twegatte ku Bold League Movement ffenna ng'abazadde n'abakuza tuyambe abaana baffe okutuukiriza ebirooto byabwe nga bakola okusalawo okulungi okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe tukuze abaana bekkiririzaamu basobole okutuukiriza ebirooto byabwe okwebereramu nga batambulira ku mulamwa ogunaabasobozesa okutuuka ku bigendererwa byabwe obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako USAID.